trendy.
Yeah.
By Nelson and
Ben. Yeah, yeah.
Nasha Travis.
I'm a wifey material. Mm-hmm. Figure time will come a Oreo. Mm-hmm. Always solving the position.
Yeah.
I'm Antonas, baby.
Uwe ni mtoto mali safi, bata tredu kini pe, kula do, kini pe, kula do, kini pe. Mtoto mali safi, bata tredu kini pe, kula do, kini pe, kula do, kini pe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke, mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke, mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Subscription on the daily. Got my body moving crazy. Ukigusa monthly salary. Ukizidi pia up, give me bonus. Nails and makeup check. See, I'm the type you wanna spend on me. All of them cards on deck. Anasema he wanna let me down, down.
Uwe ni mtoto mali safi, bata tredu kini pe, kula do, kini pe, kula do, kini pe. Mtoto mali safi, bata tredu kini pe, kula do, kini pe, kula do, kini pe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke, mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke, mbio mbaya hadi usukani. Shika, paka, power. Chance ni moja nikiishike na pagawa. Maisha tisa na hii ya kwake kwa ya saba. Nuru highway na hii rodi si barabara barabara. Gym, kwa kitanda ndo kile zoze kudance. Sister mawagi dondo kine pige madasta. Kame nona 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 nona. Ovi ovi asiwai kuja matanga.
I'm a wifey material. Figure tamu kama Oreo. Always solving the position.
Yeah.
I'm Antonas, baby.
Uwe ni mtoto mali safi, bata tredu kini pe, kula do, kini pe, kula do, kini pe. Mtoto mali safi, bata tredu kini pe, kula do, kini pe, kula do, kini pe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke, mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke, mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.